I'm tryna tell my friend this is different. Come on, you got me, end of the mission. They say stop play, when say you go insane. Na pe wa nini mask you, you don't listen.
Sounds bad.
Yeah.
Yana nilikuwa tipsi, eh. Ulimwa kikapisi, eh. Maradhi peke ndo yangefichwa. Uzuri wako minija kwa kichwa. Ikazi kumbuka ipsi, eh. Unafonga tangata lipsi. Know that you miss me. Why don't you come and kiss me, my baby?
Umetawala nchi kavu, umetanda angani. Unanipa mitihani, natokea njia gani? Uko nyumbani, uko mtani, uko kazini, uko maskani, uko venjani, uko moyoni, umejaajaa ndani. Matukio na rewind, rewind kichwani. You are one of the kind, mashinda upinzani. Pozi zako da, ile sura ya furaha. You're my friend, you're my lover, you're my superstar. Mashindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Baby,
mazoea.
Hata kama mapenzi yanakwisha, yanabaki
soke, my heart is broken. Na ugedea matope. Wacha nijikokote, wacha nijiokote. Isoke, isoke na sitafika popote. Damn, so najua I lost to a man so pain. Your love na nip addiction kama cocaine. Nona kabisa mesha ni damage in my brain. I'm so high, captain, jump off the plane. Meshindwa kulala last night. Kiangalia kitanda, used to play pillow fight. Come back to me, I'm not doing right. Kiona mtu mzima analia, ujue vitu ziko tight.
Hata hiwe mapenzi yamekwisha, kumbuka kuna
mazoea.
Baby,
mazoea.
Hata kama mapenzi yanakwisha, yanabaki
me, King Class.